mo re tswang teng re dala ka o fela kwa strateng a go le monate e ka o fella re fella strateng a
e dala matame dumela matame a ke roena matame dumela matame
a tsare ke go pala mo re tswang teng re dala ka o fela kwa strateng go le monate e ka o fella re fella strateng a
e dala matame dumela matame a ke roena matame dumela matame
jalo ka kete ri tsina jalo ka pina ri spana jalo ka spanne go le monate yona yo go le monate ba na we go le monate
u seven one ne di tsamba sta pina
madame dumela me madame dumela me madame dumela me
ha ke di tsamba tsa strate
dumela me madame
Lelo on the beat.